Shekelea, shekelea, shekelea. Shekelea for a pussy and chief. Shekelea, shekelea, shekelea. Shekelea. Zuri ndio mana nika kuopoa. Levo za juu, CV yako haina doa. Unanga hata usipo jipodoa. Hakia nani walai kesho natangaza ndoa. Give me that, ili tokate kilimilimi. Woneshe ma, mama woneshe uko na mimi. Usikaze kiuno kama unacheza makili kili. Shikilia, shikilia, shikilia mpaka chini.
A rude boy with the big thing, big thing.
Of course she's pretty, pretty.
Nishapandisha maruwa ni mwite kiti, kiti.
Wauni
napatia vijiti, kiti.
Shikilia, shikilia, shikilia. Shikilia po a posi a chie. Shikilia, shikilia, shikilia. Shikilia po a posi a chie.
Na 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 na.
Chini, yeah. Na kama tia kwenye makali, kama tia mpini. Ooh. Na kama vinoti vipo sata kumbia nini. Kazi yako kupika kufona kuatambia mjini. Kuna mda unaenda kama unadondoka. Ooh. Kuna mda na unamzuka ila kuna mda na ugopa. Yeah. Kuna mda wa michezo lomda ni wa makopa kopa. Love. Kuna mda wa kupangani na kukaa chopa. Sasa nataka kukione chalichokupa mama. Benzi limeongezeka soni mepungukio na drama. Kwa hiyo leo nataka unipe zaidi ulicho nipa jana. Nkikumiza na kupoza na ngoma za mawasama. Tuna wasama.
Shikilia, shikilia. Shikilia, shikilia po a posi a chie. Shikilia, shikilia, shikilia. Shikilia po a posi a chie.
Na na na.